Njye narakubwiye ngo ntabwo njye njya mu batutsi. Abatutsi bavuga ubusa, abatutsi barageya. Kereka atakubonye. Kereka atakubonye niho atakuvuga. Ariko sha, njye mbatinyira kimwe barageya. Ubwo nyine wasanga ari aho yamusanze akamusuhuza. Cyangwa se atari nawe wamusanze, ari undi wamusanze akamusuhuza, akamusubiramo icyo ngicyo akaza akabibanyumiriza.